Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, na, na, na. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah.
Oh, na, na, na. Okubo music.
Hey, I don't want no fight. I don't wanna cause any problems today. Everything is fine. All the bad energy stay far away. Leo tunapiga she. Atujali maneno wase. Bona mnapiga kelele. Na ibil tunalipa wenyewe. Leo tunapiga she. Atujali maneno wase. Bona mnapiga kelele. Na ibil tunalipa wenyewe. Koko riko riko. Koko riko riko, yeah. Koko riko riko, ati koko riko riko. Majogo go, majogo. Leo mpaka majogo go, majogo. Leo mpaka majogo go, majogo.
Leo mbaka jogo wa wike. Me and you, baby girl to the weekend. Give it all to me, oh see mind what they say. Mbona jona mind on the say on the street. Toto mziki na pay. Mbona kuna pressure, all not what I say. Ona tuko fiti, yani online money date. Nijengi na usiringi, yani just don't deny. Leo tunapiga shere. Pesa kani mingi, yani mama nipe. Haja gani uringe, yani mtoto neke. Wewe ni wami, say loud out my name. Yani ati koko, riko, riko. Koko, riko, riko. Ey, mami niko, niko, niko. Kinitaka nipo, nipo, nipo.
Majogo, go, majogo. Leo mpaka majogo, go, majogo. Leo mpaka majogo, go, majogo. Mpaka majogo, go, majogo. I come in peace, nakuja kwa amani. I come in peace, vurugu misitaki. I come in peace, nakuja kwa amani. I come in peace, vurugu misitaki. Kama nina deni yako, sema. Ningapi unanidai, ati yule demu wako, Brenda. Si mwenyewe alinidai, kama nina deni yako, sema. Ningapi unanidai, ati yule demu wako, Brenda. Si mwenyewe alinidai. Leo tunapiga shere, atujali manena wase. Mbona mnapiga kele, na ibil tunalipa wenyewe. Leo tunapiga shere, atujali manena wase. Mbona mnapiga kele, na ibil tunalipa wenyewe. Koko, riko, riko. Koko, riko, riko. Yeah. Koko, riko, riko. Ati koko, riko, riko. Majogo, go, majogo. Leo mpaka 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 majogo, go, majogo.